on se rend rapidement compte que
en pas maintenant donné don jidundiral kabaruji di dalaji di lady france holiti bangal fenide halaji di nabili e imadraji e kawute ngada de fadde premier sugal kokal mayga nomé denno yama kanko premier ministre o wasa tawrede kabaruji jogaji sabe cm taykino lamu muktar war timirini kabaruji kiwdi totakanu haniri so bangal ti dalla le gulidal hakunde lede mali e france e dum gonde mudum jati ko buri waka jun o yu fide dabare nut kado ti dalla timnirta parti dum nata e sifa gulliji yogaji e leli mendi hasindini sanne denno ene e leti allaji ngal do gulidal telaji kay mi andi di gila boy telaji jati lati di sababu ngadden noddango be do yimbe be fuf warde fabade en e do yelaji yogaji denno ko mi donti ko biltaki bangi goddo dum telaji di beedi jati denno an hani ngatten hakilo sanne kasindina amen e le kala gulidal leedi france ni dum yida fe gulleji indi wondi leedi ndi timira ni en ido gulleji lato mere sabe andon garangal mabbe mali do yudun sifa politika ko mabbe denagu e kany dun habotir siagal le sahel ngel sike wala kay kuteji dido telaji di matete sanne e kabaru denagu sahel ngel sabe soni ko hulta wiide golnobe ko hum en leedi risi ngaran sike wala dum lati sababu dido telaji di fuf ka andon be do mbawta fe lontade no haniri hakke unaji joyo yimbe barkan e takuba ngonbe leedi mali andon dun alhali hono dido telaji di lato sababu torraji yogaji gube kaptoje e terrorisi en bokkat juno matade dido wattuji wiide hoyfi sanne so landulma tamalili france di hayfata sugal latade sababu telaji hakunde leede didde andon kay wailterali gulidan gal matama gila wattu mo sugal totama gulirde primatire denno kala be wondi bangal politika ku leedi mendi jorto mo hande hono ni neddo mbawdo jati sambinde wailtere hasindinande denno sil wala kay kaba politika ku na mate sanne le kala ko premier sugal ku kala wondi gollude bokkat juro leedi france di don hulay fe hultinde on don ko tama eden jugi dallaji fambude hakika annia premier ministre sugal o mi milay
le plan du premier ministre sugal je ne pense pas